Black Mila Ashaina bado tuna agree, tulishapata degree na bado tuna decree. Here Apostle Creed, not in future success,
yeah.
We still need God to fight all the odds. He's your Kung Fu Iron Fist, lakini bado tuna fit kwa love devil, cause you know he's evil. Boss on my level, Christ King of the Earth, ukimtaa tutaras. Hata kama Messi na Mani bado wana play, bado ndo mstay. Tulitoka miss na injili ya Zaburi, kijana usilete kiburi.
Usilete kiburi mazee. Oh.
Unaskenga Jubilee, yani kumaanisha Juan Lee.
Yeah, Jubilee.
Kumaanisha believe, unatisha statue, lakini una virtues.
Yeah.
Rastafari ya Makone, general, yo ni federal, moral, yo ni overall, general. Hii ni historical, kama Mahatma Gandhi, memorial hall.
Mahatma Gandhi, yeah, memorial.
Unacheki vula bunge wa mani ya viti, wametote CVGT.
CVGT.
Mifuko nazo, tumezisari. Naya nare iko Aris. Hii siyo lyric.
Siyo lyric.
He's your lyric.
That's your lyric.
Connected from. He's your lyric.
That's your lyric.
Connected from. He's your lyric.
That's your lyric.
Connected from Ireland, Thailand, Pacific Island, Yugoslavia, West Virginia. He's your lyric.
He's your lyric.
Connected from Ireland, Thailand, Pacific Island, Yugoslavia, West Virginia,
yeah.
Genius, jeans kutoka kwa Da Vinci, baba skofu umetia hofu, hadi meno imekata mnofu, ati team light skin, rangi ya thao, how no ya msapere.
Adnarok Productions.